kasama vero sopin achiemo kwaro lori ber gi lepe duto kolwako yagi Julius yagi Jopie sango amondi moseyuoti ligembe bwana janyekwere koyera ane gisunga sama vero sofi achiemo kwaro lori ber gi lepe duto kolwako yagi Julius yagi Jopie sango amondi moseyuoti. Ndeko kodo ndigo kadongo kichopo sango turwa inine ye mor mayawa ditorwa kigo silwalo weche turumo tingeyo era ningenyo siko chando pacha mio jaera wevita yura koko ndeko kodo ndigo kadongo kichopo sango turwa inine ye mor mayawa ditorwa kigo. Thank you.